Facebook.com.
Kancane. Das umtungelela manje endlini phela phela. Yes.
Wemhlobo wami.
Zwap.com.